musiri jangalosa ninawera kantu kemfunye nayenga chamukisa nyo kutimba ngenu vyembaletera sasoma kugenda wala nyo amanyi ganzigwamu nganda vavadiguli atebakera mubirabo kutamira byenge kuno kula buwanguzi banje abafira mumyaka emibutiti nga talingiza na kusanyo lyansi saidi endalate sisinkanya abajegera mbokukula kweta naye ebyo bigambo byabaana abadaaga olugendo lw'ensi lwe tutambula jjudde ndobo na gakuli oluusi ne twegumya n'ekino kyansusseeko obuzito embaga ey'ekitiibwa eyansengula lupiya mu ngalo n'olusala lweyansaze lwetaagamu maama balambuzi kujja olukagganda byennyo sina mirembe waka ne bwe nagenda okuwasa nasuubula bisosonku bye nasuubira byansolo bye n'essanyu lyange ne lyesulika fulutidde mu kkoona ekifo eky'obulabe ekitengayo bwe nawasa afuuse kyonga weewanga akikwamulako singa naziwa bamalaaya ezafiira ku ngalobunani talina kalime waka kaliraga nti akayigiriza buli kaddapanga bikosi ne badda mu kwenjeranga azunga amatumbi budde ojja nti police patrol angobyeko ab'emikwano abanyambanga mugazi bwagalemye omukadde anzaala maama ataayosanga kujja waka kati ajjaako mambaliraanwa n'antumya musisinkaneyo ewange ne bwe ndwala b'enganda zange ne mbategeeza awaali evaamu ajje yabojolonga dda n'akasukeeri w'oluganda kyajja ewange ye kalooli kwenzirako ndowooza lwakuba atamiiramu ye ne yeerabira nti yawe neggulwako amaaso gange esiga n'emyango galaba bulabi omuntu awo mba nnenya mmeeme yange yampapirira okukkiriza era bwekyo ne ngumya nti yakwana obumyukaka mmeeme yange ggwe wanvaamu toddangamu okwetumiikiriza amaanyi gange ganfaaki mbaga eno yansala nnyo nawasa naye ndya mu mahoteeri nagwagwe kukibambulira aho kantu katamanyi yekali magezi buli akaguddewo onaawakanya n'ebituufu otasinga ow'ekika ky'embwa ayomba n'asinga ebyuma ate nga mulwanyi nnyo bw'onyiiga omupakyemu empya akomyawo tegeeya kungufu zaakasente gye nkajja munnabuddu waabwe nfiirwa tulo ne mu mazinzirumba y'omu mayengo g'ennyanja galinnyagaka twatomera ejjinja lumu omukama yazza bibye kyokka nga nseyeggusa agoberawo wange eddiiruze mulembe gw'essimu guyambyeko ku bya bizinensi gwaweewudde ku bwenzi ate zaakutte kati simanyiya ye yannawokera yawuluguma ne mmubuuza ate yeefubutusewa ansa gye yanziramu nti gwe yeetaaga yenze gwagikubidde amangu ago n'asituka n'atema yadda bugenda kukya embwa enfuusa agiyita ngwa simanyi kyamponya kugwa ku kawansazi amaaso gange esiga n'ennyango galaba bulabi omuntu awo mba nnenya mmeeme yange yampapirira okukkiriza era bwekyo ne ngumya nti yagwana obumyukaka mmeeme yange ggwe wanvaamu toddangamu okwetumiikiriza oluusi nva gye mpakasa ebitaala byankutte zire waka ekyenkulisaayo tekulikayo mu bannakamaanya tali ntikkula kukendeese weewanga akikwamulako odda n'atunula kyamuli nga salambwa lya nsenke namukugira okuva ng'ewaka byayenjeera omutava ssente yanziramu mukambwe nnyo kyebyo jja bifuga nnyo kakuzaala omuntu atampa katiibwa nange neesaza akajegere ensimbi yange gyakakatula amukoya asaana agende ebikosi mwa sira na walai batunda bikunta emmanye tumbi gyabava tere kibi kifana na konga kusanganyiridde n'opakuka zebansuubiza akakadde mutwalo gwange nengugaba anti nadibaga gwe nalinnina nga mmanye ono ke mufunye basi nengisanga ntadde kamyu nengobe nga bineepuluka nsudde nkesi ziyike mulungi w'empisa wonna wava naawe amanyi waazaalwa bwana abamuganda ntemyangako